kama ningepona basi ningetoka nduki. Kuna wastarabu na wamamluki. Penzi nijifiche wapi mbona kote nuksi. Nauma, 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 nauma ukipenda usipopendwa jama. Nauma ukipenda ukakatishwa tama. Wala angesema yupo nae mwingine. Wala angesema yupo nae mwingine. Ninge isaka furaha pengine. Ninge usaka upendo pengine. Wala angesema yupo nae mwingine. Wala angesema yupo nae. Furaha pengine. Ninge usaka upendo pengine. Furaha pengine. Ninge usaka upendo pengine. Ora angesema yupo nae mwingine. Ora angesema yupo nae mwingine. Ninge isaka furaha pengine. Ninge usaka upendo pengine.